All right, coming up next, I want to play a little bit. I'm going to go back in time now that we've crossed the 4 o'clock hour. A little bit, go back in time a little bit more again. And actually, that last cut was not that new, but we're going to go back in time and hear some Johnny Boquelo along with Orchestra Africa Mbonda. We're going to hear something from, you know what, and I've got this on a CD that I made from an LP, and I don't have the name of the album with me. I just sort of brought the CD, so I have to book that later. I do know the name of the song because I have it written on the CD. The name of the song is, I do know the name of it. It's right here. I've got the sleeve in my hand. Le Productions JBI vous présentant Johnny Boquelo Isenge avec son orchestra Africa Mbonda. We're going to hear the cut called Moi pas comprendre toi, or I don't understand you. And if you don't understand my French, that's okay. I don't either. Here is Johnny Boquelo.
Sheri, ligambo salingai, natimbeli yo mokanda, ata reposete, sheri comprende ngai, mama repondre ngai, sheri comprende ngai, mama repondre ngai. Oh Marie Thérèse, moi pas comprendre toi, moi envoyer toi la lettre, tu m'as pas répondu, vous êtes en Abidjan, moi au Zaïre. Répondrez-moi tété à mes vivants la lettre.
N'a pas moi chérie, qui comme vous salingaï, la tindeli au mokanda, à ta réponse tété, chérie comprendre ngaï, maman répondre ngaï, chérie comprendre ngaï, maman répondre ngaï.
Oh Marie Thérèse, moi pas comprendre toi, moi envoyer toi la lettre,
Aboubakar.
Tu m'as pas répondu. C'est un Abidjan, moi au Zaïre. Répondrez-moi tété à m'écrivant la lettre.
Nakoka moi chéri, Ikambo salingaï, Nadimeli au Mokanda, à ta réponse tété, chéri comprendre ngaï, maman répondre ngaï, chéri comprendre ngaï, maman répondre ngaï.
Bladora, bladi blada.
Répondre nga, you you eh.
Bladi blada.
Kineli yo mokanda, a ta réponse te. Okesi yango na bongeli, aya koti keranga o mama. Oboyi kozongi seranga ye ano, na moni lokola na lokwe. Na lokwe o, na lokwe. Na lokwe na motema na yo, ye baka yango. Na lokwe na motema na yo, ye baka yango.
Na koka mwa sheri, ikambo salingai, natindeli yo mokanda, ata reponse te, sheri comprende ngai, mama reponde ngai, sheri comprende ngai, mama reponde ngai.
Comprende ngai, you you eh,
Opradora.
Reponde ngai, momina ngai yo,
Abubaka.
Natindeli yo mokanda, ata reponse te. Pesa yango na bongeli, aya kondi kelanga o mama. Oboyi kozongi sangai, epesi lokola na lokwe. Na lokwe, na lokwe,
na lokwe na motema na yo, yebaka yango. Na lokwe na motema na yo, yebaka yango. Na koka mwa sheri, likambo salingai, na tindeli yo mokanda, ata reponse te. Chéri comprendre ngai, maman répondre ngai. Chéri comprendre ngai, maman répondre ngai.
Oh Marie Thérèse,
oh, you, yeah.
Moi pas comprendre toi. Moi envoyer toi la lettre, tu m'as pas répondu. Vous êtes en Abidjan, moi au Zaïre. Répondrez-moi tété à m'écrivant la lettre.
Na koka moi chéri, likambo salingai. La tindeli yo mokanda, a ta réponse te, chéri comprendre ngai, mama répondre ngai, chéri comprendre ngai, mama répondre ngai.
Koki Aska.
bayo mama Obele linga na yo kie na nimi Mwana boya kozwa kise na motema Mwana boya separation le kos Yona kichasa na mbuji mai wa mamwe Nakola na yo na kokoma o
Zero.
batata na bana mela maya fio boyo papino penate bango basila sonie bazala kiko se kamai na kimayo na tikayo na pasi ya bosomele na bana na ndako e Balo baki mobali na ngai, yone malole Tala nenge na tsuruki, ngai mwasi kitoko boye Mobali atele minelo na miso ya bato makame mamae Ibende ya kilo moto ngana na tala nenga lokola mwese Sepe ya esi ningo loketo na nena na miso ya bato Mosele bongi na toto Sala nyoso zero Baloba nyoso zero Basala nyoso zero Baloba nyoso zero
That last track, I want to dedicate that one to Elvis from Alicia. That was the great guitarist Papa Noel from the LP Zamoke. We heard the song called Mpese Atula Kate. And coming up next, we got a little bit of Taboulé for you. We're going to hear something from an album. There's been some discussion on some of the albums about the singer Beyu Ciel. And I want to play something that she sang. So I'm going to play something from this CD called Señor Taboulé, along with Feyatès and Beyu Ciel. We're going to hear Beyu Ciel's singing his composition, Taboulé's composition, Fous-moi la paix, or Leave Me Alone. We're going to hear that from Taboulé and along with Beyu Ciel.
Sakin zato Bodi Mazama. Osalinga boye poni.
Sikanga ina kende. Nalembili bala konyo kwa ma. Nasala kinyo somwasi ya salakae. Nalibala kasyo komprendra enga tena longoli motema na kabi motema na satana bobo tule kanga yo. Nawela kilibala e.
Sagi Sharufa.
Bonsoir King Gabo, mon abouti. Toboti banato sali fami. Tolingana kilo kola bandeko. Bonsoir King Gabo, mon abouti. Toboti banato sali fami. Tolingana kilo kola bandeko.
Le roi Lion, Michel Chungu.
Mon palais et mon anacena, mes calaux, yanga et comme ma télévision na bana. Sentima et boinenzoto, que la sicolia est comme un problème. Boutoumoulaï et ton iba souci, mon baya loulibi, c'est moi comme un kaina. Oh lele,
oh Zario. Domé papa ma passa.
Libala na nyoko mi pamba na kanisa ki aswira senzo kalenfer. Mon palais et mon anacena mi kalo yanga eko ma télévision na bana. Sentima et boine zoto que la sikoli eko mi problème. Boutou molai et toni basusi. Mobaya luli bisengwa komika inae. Olele o.
Marie fa sécurité. Dedo Kaunga, mwana Suisse.
Cette guidance, le clan, terminal A.
Schengen, fiston, wapi grand maître Mariba, mon abundes.
Esprit Molemba, le maire de Bundes.
Monib, Ibrahim Onka.
Wapi Bonquete Michel. Joël Mbetenge
Marozana Aken
All right, you're listening to Ambiance Congo here on WRIR. My name is Dowdy. Stay tuned. In about a half an hour, Greybeard, who's sitting right here in the studio, will be joining me for the Motherland Influence, 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds right here on WRIR. I tell you what we just heard. We just heard from OK International, and that's an old request going out to Tutulu. Long time ago, he asked to hear some music from OK International, and I came across, as I was going through records to play for today, I found a bunch of old requests marked on these CDs and LPs, and that was one of them. You want to hear anything from OK International? That was a song composed by Fayala, and it was called Masama from the CD called Kizoba Zoba. And before that, Tabule, Fayates, and Beyusiel from the CD Señor Tabule on the Genidia label. We heard the song called Fumwa La Paix. And before that, Papa Noel, Mpese Atulakate from these LPs, Zamoke. And before that, we played some Johnny Bokelo, and I forgot to mention, that's another old request. That one going out to Yovo. He wanted to hear something. He wanted to hear that song. Gosh, must have been 2 years ago, and I never played it for him. So there you go, Yovo. Play it for you now. All right, coming up next, let's hear some more relatively newer music. It's not that new. It's the CD's, I don't know, 3-4 years old, maybe older. I lose track of time. Gray hair does that to you. We hear something from Serge Mouloso's first solo CD, Faux Pas Pleur. We're going to hear the cutoff of this one called Mash Retour. And then we'll see what happens after that. Maybe something from the new Santa Nyanga CD. Let's find out. Here is Serge Mouloso.
Christian Birigi, 3 fois Japon. Feli Mabulu, Féroce Fouti la colonne. Didi Mouba, Flick Mola, Fanny Selos Ndombas, Betty Moulanga, Match Retour, Imana Vita. Voilà comment tu n'as pas grandi, mon collègue. Sonny Ambrosio, Nenette Lelo pour Supreme, Amelia Luzolo, Diego Music.
Isia mokanda yo komela kinga na zwaki
Manolo faka paoli makolo
Birike randevu yo pesa kinga na luka yo
Claude Mosai
Apeso komela kinga ya kinsasa
Jinete onema, Kizo onema, Mike Ndombas
Adresse comme la kinga ya kinsasa.
Mosmo Sengo, Alfonso Kinamao, Gilles Vatundu, le vrai Mbouza, Claudine Kinoa.
Nakangi Bisaka, na Martina Pepo, na Kera Kinimo Kalipopo. Oh oh,
Ndosi Baba.
Kinsasa la capitale, Kinima Lebo, na Kena Kinimo Kabisengo, Freddy Kabi.
Mams Kamavoko, Trésor Chango, Gili Lema. Rigombaki, Jili Wasenga defoate.
Na komi na ma kampan, na moni ebele ya bacheri.
Alandinga na simao, Freddy Kabi.
Regine Ilunga.
Na tini bango, wepe pa ya big black washa washa.
Alakisi nga na misapia o Christian Birigi.
Filo Bambi mokuse ya talo, Jimmy Molongo.
Nga na fongoli ya
agenda pour notre numéro.
Et papa mette comme un laquanza bébé.
Bizarazou ma femme, 10 ans de pouvoir. Tchotcho chibumba.
La moni d'Adi ma foum entouré, n'a pas sali en zambé.
Basali n'est pas solo, la ma solo, y'a pas la malamoué.
Dila dila dilandos, colo et bende.
Ma bosa on dit des champignons. Abandiko panzanga y sango ya lokuta.
Bijouki.
Kitsa sava y nangana koma mwana mabe.
Rose Fouma.
Malabo.
Nathalie Bikamana. Bon cadeau, ma garçon y'a bien.
Obosani, Rouma mette.
Oh, comme il combine à reggae.
Son Excellence André Kimbuta, PDG Somida.
Olingana kito zala kibiso babale.
De
l'autobo yana tokotisi na ba jige. Freddy Kabi.
Ricardo Elumbo.
Obosani, Rouma jusque recoupa.
Oh, comme il combine à reggae.
Deki de Kisha. Emile Ezekias.
Pourquoi Colino n'a pas monté sa la cali solo à Essengo?
J'ai dit Tela.
Assitant à Kobo Yana et comme il est solo à Kanda. Ombana Chako.
Oki Ibanga.
Bossani. Umba Sylvie Mamona.
Jean-Pépé Kapunga, confesseur. Serge Kadilo. Benzou Kiawakana. Santos et Kikakina Allemagne. Gabi Ochudi. Otelo Mosengo. Jotumba Rifin Monsengo, Charlie Malonga, Ambala Mbala, Héritier Kakonde de Melun.
Qui s'habille qui m'en a mal amour? Yo moto de mes sebos qui kaba mal à la chambre ya moulili.
Joe Star.
Yo me yena qui tamba magasin sina victoire. A suite axia kenaye.
Colcantino la ville Jif, Clovis Moyo.
Fredi Kabi m'en a mal amour. Lingana metengo fute linga tike ya kini.
Yo
bimi singa mayanzola tisinga kasa moto. Ya cheche chernobi.
Olivier Madiata dike birik.
Oku minga lisusu na senwele.
Oye kosu kisanga na mule pare kasa vubu. Na bandale na monipo.
Jipe makayabu pesho mangu. Roger Bokana.
Jona le fase mwana malamu. Komisi bolingo na biso lokola revi ya bolosa na kikwata
Mosekonzo na Sakina
Sinatra na Moloki Mete
Isengwa kanda kini
Na Chetemba
Isengwa isila kate
Tous pepele ya mbetolo Koko Koksona
Freddy Kabi mwana malamu Yokomisi bolingo lokola velo na basket
Timote mama
Yokomisi bolingo lokola pilipili na mata mata Yokomisi bolingo lokola tennis na ping pong Iki mambo
Charlie mabia la tigre
Koda Akas Lovike Lotola
Mete mwana malamu Yo change bolingo na biso lokola match retour
Masenga kipumi
Imana na vita Didi Kinwani
Sanga balende li popo bilima na mazembe Veli Mofadi Quentin Brown Ondonda
Ayo Freddy Kabi
Konyo komyo kendo tika Sila Tomasi Kuna Mawani
Zambi Anji
Konyo komyo kendo tika Shaki Tzoko Nasusi
Mabia Nankamba
Konyo komyo kendo tika Rita Chanel e Nakana
Giselle Dura
Ope Mama Lamo Salaki Nango
Président Kaskito ya Irene
Brigitte Teka Kitoko
Konyo komyo kendo tika Sila
Tomasi Kuna Mawani Anto Mabwe de Mama
Konyo komyo kendo tika Shaki Tzoko Nasusi Konyo komyo kendo tika Rita Chanel e Nakana Ope Mama Lamo Salaki Nango Motye wa Kivete
René Zakala Pati Bokanga Blandine de Souza Ginette Panda
Ok
Maître Désir Majaki Watunda
Jean-Claude Mafinga
Moto ya lala kanibanda Linga kambulate Jipe loboko
Ebe
me banga kaye lokote Me mangale si kanyon solingi Na kobo ya te Lucia sasa Ambara de Saint-Ouen
Viki mon père ouais.
Okeyo sono lima na basusi
Dirsi Benazo
Okeyo sono lima na miyoko
Père Gog, il est la disa
Wata sali Na famille
colonel le père.
Yo moku ananga de gaz kusungana.
Wata sali na famia pango ale kisanga moku ana bala bala te.
Si moku na.
Yo moku ananga Mustafa le français.
Wata sali na famia pango ale kisanga moku ana bala bala te.
Yo moku ananga ya sense monangani.
Wata sali na famia pango ale kisanga moku ana bala bala te.
Patricia Kunku motema ya digi. Sylvie Dimana ya Arma Dimana. Ase Asaboule, Damien Zita, Kile Senzegi, Malou Lenganti, Bana Kodek, Paul Matumona, Mathieu Malonga, Fidel Castro, Hélène Kalema Jardin, Kale Bakolota, Bosondo Fele, Ramazani les Joker, Vieux Bongros, les conseillers, Roli Lomi, Alain Bateke, Eric Edivita et Luka Makamu. Kana Malouba, Anita Masamba, Maman Nabob et na Christian. Restaurant Kenzo Mukendi na la plaine. Cabana de Acapella, Fabrice Essange, Otis Nkembi.
Gloria le grand Moulokoutoué.
Amical des jeunes dames.
Papa na mama te, la belle de belle Keliane, Yaya Keiron, na Christou, et ben Cristal bébé.
Koye kola kozela, yeba pe kokanga motema, moto yo ayebi kozela un jour, nyoso e koko kisamana sima, teme nanga e sa destinée. La conscience est à chaque Eden, qu'on soit d'ici ou d'ailleurs.
Joli assis à la tempête de Stuttgart.
On a nini, les leurs confiance est comme un mot païen. Na la vie à moto, mais ça n'a pas de go. Soni Pema, wana bino boti kako, tcholangaï.
Raja de Vaugirard, le marais.
Finangae, Santa,
Finanga,
Santa Nyanga,
Finanga.
Sasa moto bozala kabondeko Nzoka bozala kanko ina mote moyo ya meme Mbele na linga kitebo ampoisoni existence ya nyese na bino me
Mbaka nani aku bakuru ya ka
Na yango boti kanga na seme fepo mote mama mbe na bino eleki Situ eza defo na bino Changer mentalité
L'attitude
Aïe babalisa ma baladi sans 20 ans
Afanda
Yabi no famille mobite Kindumba et le ki
Tantama solo
Attendez le toko monana Se briste zapata Valérie Lusandu Willi Kamenga
Zuina mokili Ezala kaya moto nyonso Zambe ya pesa bison pe maya bomoi Kako ya ngayi eko mabololo na mino kwa bato Na lili pasi nanga Eric Edivita
Wana! Nizali bongo misapi ya Lexa Zulino Elongo, napana molo kaye Suka, rodifula na Serge Wanasa Chino!
Baludi Fabumputu.
Host of Democracy Now!, your daily grassroots global news hour. Tune in weekday mornings 8 to 9 here on WRIR, Richmond Independent Radio.
Bye.
Yeah. jeune tolo
ay tolo tolo to
seri ela bina tolo
ay tolo tolo to
mele na dine ay tolo
ay tolo tolo to
rote sale mo dire si bangari to gele na kono to gele na libeli ye ye ngona.
All right, that last track was from Congo Brazzaville band, Nouvelle Cellier, from the CD Le Procureur. We heard this song called I May. Before that, Santanyanga from his new CD Epoque Coloniale, by request, going out to Dave in Liverpool. Want to hear anything from that CD? We heard the song called Familia Maudite, and that CD is great. It's got an amazing lineup of artists on it. Alexis Azzolino on guitars, along with Rigo Starr. The singers, is, you know, it just goes on and on about who's singing on this thing. Santanyanga, Christian Lema, Juna Janana, Fafa de Molokai, Gloria Tucadio, Luciano de Mongongo, Modogo Abrambwa, Pims, you know, just Serge Mabiala, just goes on and on and on. So it's a great new CD from Santanyanga. Really hard to get. I want to thank my friend Frank in the Netherlands for getting that for me. I want to thank him for that. All right. Let's play one more song. We're going to play an old 45 from the Orchestra Negro Success, led up by Bavon Marie-Marie. We're going to hear the song called Gisela. And we'll see you again in 2 weeks. Stay tuned for the Motherland Influence.
Libala ya mbula moko na ndambo ye Nazali koka mwa mingi Gisele Denge yo zali kosale langa bipale yo na miso abato Na koka mwa mingi karate Yo zali na yango na bolingo Gisele Na kobanga mingi no kiyo kobo yanga ina yo kisonyo
Kobo yanga iteo Kaka mbula moko na ndambo
mandela.